cine ce nu le keni ine fi tungolole le keni fi fi se colo pirilo enu lo amuachilo na munganda yenu ya lulumbi kamilinkaya kuchipailo takwalesa kolelesa wandi uyo sekela mo
Shavane chishinka Kumuntu wabufi ushalungama Mumpusu she mwele samuri chuba chandi Chenje mwande kele secha ine yale Chenje ndendela na mulanda pa mulanda wako Chitikishu wa na mulani ine nafukama Ngufani
Tumeni Ulumutone chine chenu
Lekeni yawe
Lekeni Ine fintu ngolole
Lekeni fintise
Lekeni fintise Kulo pirilu enu lwa mwashilo
Na munganda
Na munganda
Yanu
ya lulumbi Kamilinkaya Kela mo
Lekeni bomfansoni kabili base vane monse Havale faya ukulofya umwe wandi Ichikuko chenno nechishinka chenno finindepe Mwele samuli chumo chandi Mwifisa ichinswa chendo yawe Mwilawa ukuchula kwandi Na ukuchudikichi wa kwandi Imeni Mungu fwe Nduvuleni
Tumeni Ulumutone chine chenu Lekeni ine fintungolole
Lekeni fintise
Lekeni fintise Kulo pirilu enu lwa mwashilo
Na munganda
Na munganda
Yanu
ya lulumbi Kamilinkaya
Nevunkaya
Kuchipailo
Nevunkaya
Chakwalesa
Kulilesa
Kulilesa wandi uyo Sekela moho